zmusicafrica.com.
Can get up on the deck, you know. JJ Senpai, never finish.
Olo mwishide 13, da sala vantu wakuwa na ve. Patila timi tikula panomba mba.
Moto combat, finish aniko.
The vibe. Olo mwishide 13, da sala vantu wakuwa na ve. No datia mumutu wa wachili male. Ati nalipwa shuu wabana ve. Uli popu temwa wapora panti. Kubalila kumu breakfast na ji. Nde umfanga inonge patishida we. You can't see me panonga Jonesy. Ichi mumu tupatale yuko mupinga. Malembe tatu wapa maiki potu walitia. Mamona kwati imbo kia ni marijua. Mashini ya boya mapaya filo kunska. Veli suni mwana mbo kunchitatipua.
Yeah. Can get up on the deck, you know. Umwana wa Movemba. Let's. Atimi tikula pano mba mba. Music keeper zeti mwafulo kulaichi. Na mchinga befe wipevu wenga nyomuche. Mwimbo nefi kwefi mbongwene naripia. It's time to blow. Jega sapa natupa. Mbaz kade ya pula musemu midufi. Tisekseka yeka mumu tuenga bashiwi. Animuni kade na pula na kuya nanti. Awe no offense king buga gelo mwalisa. Na price taki pamu vili sota wa muli. The new style mtu wanji wala tewa. Oke Mike yotu. Kwa mishela feshe mwenga pa.
Nga. Hela 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 hela. Hela mwanabana yang. Let's go. Altsan. Koteka. Ni moto kumbata tifinisha niko. Kanapo nina eta ama nkaraki. Malapa wafula ati bambi bamite. It's time to shine mule kutide. Kachari da tushane pona shaka muripo. Jojo pte jango pa mike nenta. Kanafusha tikometi ni maza nanta. Geto kujino mbata kusa kwa tila. Mifika kuchalo tumepona kola. Yara nari nyonze de tapula kile. Itisempa 3 stars AC. Mapanzi bari chonga tulalisheni.
Mbo
Jiji Sempaya Fry Tiger Commander. Vamwa Pepa Karika Mr. Temalefo Abatala Stapon Vashkila Chan Territory Wasawa Spata Namimona Kifu Jiji Sachpa Firimba Pa FC Yosi.
The Zambian legend DJ Bright J.